Yeah. My baby na my buena. Tupunguze lana. Tick tock, tero, we don't stop. Nataka mbaka tero na tero kwe hip hop. Wongo na ukweli, sigara na mineri. Pesa na utaperi, moto mbaka sheri. Sumu mbaka zishanza tunda uza. Maneno sitaki ya natunda mza. Bombe wanaimba menafunga gaba. Madawa nishakuwa hospitali ya mta. Ugonjo na jitibu, maswari na majibu. Domori mekuwa lamba koni ya nasibu. Tunaroga zuchu, tunaroga mbaka kwi. Sina rangi nishakuwa nembo ya jiji. Wakazi gani na watambi town. Wakazi nani na mjumbe silfaham. Ngata ngam 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 daramba tam tam tam. Mambo bam bam, likausho kasa ngam. Waga continue, bongo bado finyo. Tuanga kama kenu sema he. Pasema he, pasema he. Pasema he, pasema he. Ramanwe finyo, waitie simu. Hapa nipo simu sema he. Pasema he, pasema he. Pasema he, pasema he. Dar es Salaam stand up, put your hands up. Yeah, ups and down, juu na chini. Ukitaja lako mwisho taja langu mimi. Mererani wanangu wanakufa kimadini. Intonation, rastamanination. Kijiti navuta kama masturbation. Natafuta money ammo after creation. King Kong rule kwenye kila station. Oh my god, yani OMG. Handsome guy, yani handsome G. Extraordinary, extra Rambo. Wet so ordinary, bado sana mgambo. Mashindano, mapatano, funga fungua mabano. Mabishano, kila gano, karatazi, kila mpano. Nipo mimi, sina mpano, namba zote mbaka tano. Dibidi, dibidi, dibidi,
bada continue, bongo bado finyo. Tuanga kama kenu sema yeah.